Sampaio.
Sampaio MC, que diz aí, diga, diz aí, uma beganha.
Para o nível, when it's top 10. Para o nível, when it's mission. Mimba, moça, fanha, poche. Spirit, cara, é que for.
Swazi kwacha deal, swazi kata deal, 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 swazi kata Sezi, my dream chest, my dream big, my dream lengo langu mini kuwa big ni wafyeke, ni wachinche mambo ngoo saka digi digi saka face face in a t-shirt easy flow sit a foot kick kama yule konki cheese peace no kwe hadi kwa mama kwe nigo peace na wanangu boje sina bifu na wale watoto toka mbio speedy ball toka mbio send you ball Warwick no warriors no get a refresher. If it doubt na mainstream, tech biz na victim. Is flow near Mishpuri kama Janelo Saturn. It the one no tears kama Vietnam mabo. Nigga flex it a funny gada wula sit a funny man doom.
Bad on nipple when it top ting. Bad on nipple when it mission. Mimba musi fanya poche. Spirit gadi egg it for the best.
Swazi kwacha deal, swazi kata deal, 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 swazi kwacha deal, swazi kata, swazi kata, swazi kata, swazi kata, swazi kata. Wanaliza hizi sumu nazipata wapi? Flow na mimina kama maji nalipuka bomu boom niso kapa taki Lego, Vietnam, Iraq. Mina more flow, minafanya so mpaka Marekani naongea kijapani kashimekani nagatama Afrika masnam. You get busy, you move ataka kusema minutes jokchana we sokchana weki wetu we this mama kona dawa uspatelana badaya Mungu mweshi mama nyuma tagi la machizi nakimbiza kimya mwisi. Missilari gama mlisi.
Wanuliza izi sumu nazipata wapi? Flow na mimina kama maji nalipuka bomu bumu nito kama taki Lego, Vietnam, Iraqi. Bado nipo kwenye top 10. Bado nipo kwenye mission. Mimba musifanya poche. Spirit kari eke for the sense. I don't need to win a mission. Mimba musifanya.